I chase the money, money, money on this one. I win your lazy best in a goomba. Don't look connected.
I'm wondering, Yagundu, my baby. Chava, one, I need Kusumbu, a day. Yeah, Omukato got up, Gusulida, Cassim, Beijing, Yaho. Baby, Botaku, 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 Bamwenda, Otambo, Nabotone, Sekin, Gusamba, Manido, Wendu, Songa, whatever, Castamanina, Hatimba. I love you, I. Without you, I love that I. Umahala don't ya gata bindana. Ata hunge dondo ya wali nimba. Jiri se kulele hukate dondo.
Dondo, fe hukate dondo.
Utafiri se baby bunoni buliango.
Bango, ma bunoni buliango.
Jiri se kulele hukate dondo.
Dondo, fe hukate dondo.
Utafiri se baby bunoni buliango.
Bango, ma bunoni buliango.
Buno bunoni show up amuwaini. Disa hubire kalota ngwa hulaini. Nendiro humanya baby wali faini. Ngana wange hiwenda kale na gesaini. Wancheke chancheke change vinyewa. Deshira ngole vera. Dia baby wana seso hupahaga. Angongu matagala. Ofuna ange hisera wasalaho. Ovulimo womu nyumba unyambeho. Sina shini na maji unjireho. Nademba no wire unjogeho.
Jiri se kulele hukate dondo.
Dondo.
Utafiri za baby bunoni buliango.
Bango, bunoni buliango.
Jiri za kulele ukate dondo.
Dondo, fe ukate dondo.
Utafiri za baby bunoni buliango.
Bango, bunoni buliango.
Baby botaku, botaku, botaku. Bamwenda utambo na butone seki mechenda. Ngusamba, manjiro wendule songa. Nguteba, kasta manjira hatimba.
Wancheke chancheke change vinyewa. Deshira ngole vera. Biwana seso hupahaga angongu matagala.
Omubiri nyagundu ma baby. Chava wana ni kusumbu wa deire. Iya omukato gota paho. Ngusulira ho kesimbe shindia ho.
Kuna unolisho wapamu waini. Disa hubire kalota ngwa hulaini. Nendiro humanya baby wali faini. Ngana wange hiwenda kale na gesaini.
Jiri se kulere hukate dondo.
Dondo fe hukate dondo.
Utafiri se baby bunoni buliango.
Bango, bunoni buliango.
Jiri se kulele hukate dondo.
Dondo fe hukate dondo.
Utafiri se baby bunoni buliango.